o baba no mama basikhulisa kwakunzima hlupheko yizibhamandla wena wayekuli wathuyosiphandela bakubonile udla imali ekuli uzibiza ngobhuti madlisa ekhaya silambile ngicele ubuye ekhaya nami senginengane ngiyazibuza ukuthi uyophelela phina
Yeah.